ngithande njengengane, mayithanda ithoyisa, ngicela ungithande njengengane, mayithanda ithoyisa, mafuna udlala dlala, ngicela udlale nami njengengane, mafuna udlala dlala, ngicela udlale nami njengengane. Ngisho ngowami mina ngiyakuthanda, ngikuthanda ekuseni mina ngikuthanda emini, ngikuthanda emini mina ngikuthanda ebusuku, ngikuthanda ekuseni mina ngikuthanda emini, ngikuthanda emini mina ngikuthanda ebusuku, ngikuthanda ebusuku mina ngikuthanda ekuseni. Yikho ngithi ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi.
Yikho ngithi ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
ngicela ungangishiyi,
Italian Balloon.